ahe kahe devil uray dumar bama tanka dorte galbe nuray baran jade jabalan dalka nuresay dawge hore tanka hele laygo hantay gurub dumar yado tahe dara wishta yae bubshay dalga devil uray igu dae bara shukke dushi burgeda dow hadir bu aliya devil uray dowla waa qor sidi qomki nabi nuh ara imi gaw imi dira dawado dugsi dagna wada dagno devil uray uba dalo dade hedo barti madow waa dahab waana dera waana tolka iitali no tali waan ku doorte allo way dere nanu harji laku geni fafax dhuun bara dhera ila dooro dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bara bala bala yarti jublan bala yadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bara bala bala yarti jublan bala yadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan sida baluda hona labta geenyadi dalka deqalola maxaday dayday on ku daalay aragada hadalkeeda deqalola dumar lama sinid hona samoogita daa'im baa kaa dhigay dhammaystere yaa kuwada kula dego dusha dayaxa ma israxna hona gacab dhanka goob weyn ma israxna kana degna beerti jannada dadkii dharma nagu farxay oo na daaway cbdj dubankara tumi ducaysana wiilkii adi kuu gabi dusha qooqaanina lagu hadalayo kaalay daawa deeqaluray magaaladilo kaalay daawa geela dhaaray waa barwaaqe allow yaa ku gara maray deeqalola dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bala 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 yarti jublan barayadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bala 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 yarti jublan barayadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan magacayga king kong wilka jublan deeqalow ban caashaqe way deeqede igu daayaa la dheera way deeqede dowkhayga dalabkayga duriyadda tilaabada degan iyo miisaanka cadow uma damco huno alla beerka dhiigiyo ficilkan kuga doorte duntaada lama gooya lama gaaro dibna hadigu dishay hubna eega boqol harataa dhiibay deeqalolay dacallada kismayaana daanta kuga tumi jisriyadii garba harray dusha gaayaay boqorradi dobley ilaa daglama degmadi buraxaba ilaa burdhowo dayartina joogto durban ku tumi kaalay daaba jublan deeqalola dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bala 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 yarti jublan barayadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan dowkhayiga ku raaca yarti jublan sota bala 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 yarti jublan barayadu ka xijaaro yarti jublan kufa bii calankeena yarti jublan